Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te patapatai, a quiz. Ko whea te awaroa katoa I Aotearoa?
Ko Manawatu.
Ehe, ko Waikato ke.
Ai, tukua mai he pātai anō.
Ko whea te maunga teitei katoa I Aotearoa?
Ko Rangitoto.
Eta, nā wai he ka heke atu. Ko Aoraki ke.
Tēnā, kia kotahi anō te pātai.
Anei, ko whea te roto nui katoa I Aotearoa?
Ko Taupō.
Ai, māma noi ho tērā. E te kau hoi o te waka o te reo Māori, e whakāngi nei, e tere nei, nau mai hoki mai ki te īpāho o Everyday Māori. Ko Hemi Kelly tēnei.
Ko Āpero Woodfine tēnei. And the kaupapa of today's kōrero is he patapatai.
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 I was tempted to put a patapatai in there.
I all of a sudden feel like some pad thai. So pātai, ne? Koe rā te kupu e mōhio nei tātou. Question, pātai. And if we've got lots of questions, patapatai.
Patapatai.
So koe nei te kupu mō te quiz. Quiz, patapatai. Ane, ko taku pātai tuatai, ko au te kai tuku pātai, ko Āpera kai te whakautu I ngā pātai, anei, te pātai tuatahi. Ko whea te awa aroa katoa I Aotearoa?
Where is the longest awa in Aotearoa?
Ahua, sort of. I know why you want to say where, because we've got fair. Okay, little note here. When we use ko with here, or fair, ko here, ko fair, what that does, like when we use here with the verbal particle ko in reference to a place, it translates to what is or what is the name of.
Okay.
So ko whea tō kāinga is like, what's the name of your home?
Okay.
It's not where's your home.
I see.
Okay. So now knowing that e hoa, because I think this might be, you know, new to a few people as well. Ko whea te awa roa katoa I Aotearoa?
What is the longest river in Aotearoa?
Exactly. What is the longest river? What is the name of the longest river in Aotearoa? That's what we're asking here. So if we hear ko whea, ko hea, that's what it's meaning. What's giving you the ist, longest?
Katoa, roa katoa.
Kia ora, kei te tika tēnā.
Ko taku whakautu. Ko Manawatu.
It's Manawatu.
Ko
Tāku. Ehe. Ko Waikato ke.
Wrong. It's actually Waikato.
Ka pai. Ko rongo koe I te kōrero ehe.
Ai. Mai ia koe.
Iau. Ehe. I don't often say this. This is a very tūhoi kind of tāne kōrero.
Okay.
Tūhoi mā tātua. Ehe. Whereas the rest of us would e kau. But if someone says this, like, this is a real indicator to me that they're tūhoi or from that area. Ehe. But yeah. I like it, especially in this context. Like,
It's very very blunt. Works in a quiz. Ko Tāku. Ai, tukua mai he pātai anō.
Bugger. Give me another question.
Tuku amai, I like that. Like, send me another one.
You know? Hit me with another one. Kōwhia te maunga teitei katoa I Aotearoa.
What is the tallest mountain in Aotearoa?
Aye.
Ko tāku whakahoki? Ko Rangitoto?
This guy hasn't made it out of Auckland much. Ko Rangitoto, ko tāku, eta, e rabai. Nā wai he ka he ke atu. Nā wai he ka he ke atu. This is a kiwaha to say like things are going from bad to worse.
Okay.
Like something was wrong and it's getting wronger.
Nā wai he ka he ke atu.
Ai.
Is that just the ka he ke atu or is that nā wai he?
It's like it was wrong and it's wrong again.
Okay.
So I think the English kiwaha is like, going from bad to worse.
Koe
rā te kōrero?
Yeah.
Yeah. And so in the context of the soropaki, like we've had a wrong answer, and another wrong answer. So nā wai he ka he ke atu. Or it can be really useful when, yeah, things are really going from like bad to worse. I don't know. Maybe you're running late, you lose your wallet, the car breaks down, it's raining, and like nā wai he ka he ke atu. Like just everything's going wrong.
Kei te marama. So what's the eta doing at the start of the sentence?
Eta. It's like, hey man. Like, come on, bae. Come on, bro.
Come on. Eta.
Eta.
Is this used for a bit of emphasis?
Yeah, exactly. Yeah. Eta or eta, depending on what you want to say. Eta. You know, it's just that infliction, the exclamation. Eta is kind of referring to a man or a person being like, yeah, hard to explain those little ones. Hoi anō, ka haere tonu te kōrero, ko auraki ke?
It's actually auraki. That's the correct answer.
The correct answer is auraki, yes. Koe rā te maunga teitei katoa I Aotearoa. Ka pai?
Ka pai, ko tāku. Tēnā, tēnā, kia kotahi anō te pātai.
All right. Just give me one more question. Kia kotahi anō. One more question. Anei.
All right then, here you go.
Ko whea te roto nui katoa I Aotearoa.
What is the largest lake in Aotearoa?
All right.
Ko Taupō.
It is Taupō. Ai. Māma noi ho tērā.
Yep, that one was easy, right? Māma noi ho tērā.
Māma noi ho tērā. Kāti, koe rā te kōrero rero. Kia hoki anō ki te whakarongo. Kōwhia te awaroa katoa I Aotearoa.
Ko Manawatu.
Ehe. Ko Waikato ke.
Ai. Tukua mai he pātai anō.
Kōwhia te maunga teitei katoa I Aotearoa.
Ko Rangitoto.
Eta, nā wai he ka he ke atu, ko auraki ke.
Tēnā, tēnā, kia kotahi anō te pātai.
Anei, kōwhia te roto nui katoa I Aotearoa.
Ko Taupō.
Ai, māma noi ho tērā. Kotai ki te wāhanga whakamutunga o tēnei puni, kia rere etahi pātai, ko te pātai tuatahi mo te whakamahinga o te kō me te whea, kō hea kō whea. Mau tēnei e whakamaori e hoa. What's the name of that mountain? Or what is that mountain?
Kōwhia te rā maunga.
Kā rawe. Mehe mea kei konei, kei tāmaki makaurau, he nui ngā maunga ne, I te taone nei, te rohe nei. So travelling around Tāmaki, I might say, hey, kōwhia te rā maunga. Ko maunga whau te rā. It's the same as saying, ko wai te ingoa o te rā maunga.
Okay.
Love a shortcut.
Yeah, a shortcut. It's interesting because it's kind of like the first half of who and the second half of where, you know? Ko wai and kei whea.
Ana, ana,
it's just kind of seeing those together.
Ana. Anei tētahi atu. what is or what's the name of your hometown?
Ko whia tō Tūranga Waiwai.
E rawe tērā. Ai, ko whia tō Tūranga Waiwai. Ko whia tō kāinga.
Mm.
Ko whia tō kāinga tupu.
Kāinga tupu.
Mm. Mm. Nā te mea he wāhi anō tōku Tūranga Waiwai I tōku kāinga tupu.
Mm.
So, you know, I can answer both questions, but where I grew up, my kāinga tupu is not my Tūranga Waiwai.
Mm.
Māku koe pātai, ko whia tō kāinga tupu?
Ko te haukapua, tōku kāinga tupu.
Pātai mai ki au.
Ko whia tō kāinga tupu?
Ko Taihape, tōku kāinga tupu.
Ko whia tō Tūranga Waiwai?
Ko te kōpua, tōku Tūranga Waiwai.
Mm. Kia ora.
Ko tētahi atu mea I hei te tiro pea mā tāua o te rā mā tātou, ko te whakamahinga o te kupu katoa. Katoa.
Mm.
What's the pattern here where we're using katoa?
We put katoa after a tuāhua to indicate the most of that āhua.
Ai. Māu e whakapākeha. Roa katoa.
Longest.
Teitei katoa.
Tallest.
Nui katoa.
Biggest.
Pai katoa.
Smelliest. No, I'm kidding. Best.
Bestest.
Bestest. The mostest, bestest.
Favorite, maybe even, eh? It could be like, hea te kiriata pai katoa ki a koe. What's your favorite? Or what's the best? What's your best movie?
Mm.
Ne, just context. Hoi anō. What is smelliest, te hoa?
Korotorua.
Ko whea te taone haunga katoa I Aotearoa. Ko whea te kāinga haunga katoa. Kei pāma mai koutou orotorua. E mihi atu ana ki a koutou. Hoi anō, he pai tēnā tauira. Hei whakatepeake I tēnei puni. How would you say things are going from bad to worse? It just keeps getting worse and worse and worse.
Nā wā I he? Ka heke atu.
Nā wai he, ka heke atu. When it's one of those days, e hoa mā, this is the kiwaha that you need. Nā wai he, ka heke atu. Hoi anō, koirā ngā kōrero mō tēnei wiki, ka hoki mai anō māua a tērā wiki me ētahi kōrero hou. Just a little reminder that the scripts for dialogue are uploaded to the Everyday Māori Facebook page, and you can find them on the tabs file. Hei kona.
Hei kona. Everyday Māori is supported by Te Mā Tāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.